bwolaba mugira mutijja mutyo omwesize nnyo naye kalikwata ku bbaawo tulimawulira.
This is my husband.